Kila kukicha na waza mumani mumani nipate madu. Maisha yenyewe mafupi mameni, you know we coming in cool. Mama nisema mwanangu usije delay kusaka madu. Hizi kakani yaku niwe, hizi kakani yaku, hizi kakani yaku niwe, hizi kakani yaku, hizi kakani yaku niwe, hizi kakani yaku. Likutoka moja haikai, bili tatu nne haikai, mluma la moja toke, wali nyama na matoke. Maisha ni chapa kishenzi maze, I don't lie. Tungesha kataga tama kitambo ila hi-fi. Tupu busy kila day, haikatai. Tumiliki gari manyumba mamali suti na tai.
All my money iku no tani ni busy kakari ya po. Dawn's a tell no boy, sweat, eat to cool and so. Jena ni pugu ni shaya sweat, yo la kari ya po. Tuto na lili ya do, shop in the kari ya sto.
Yeah, we don't care. Ooh, we gon' care. Kukicha na waza mumani mumani.